Kills on the track.
Nikitazama uzuri wako, sura shefu na tabia. Ukweli nimezama kwako, kwenye moyo wako sitopita njia. Nimateka ndani ya penzi lako, gerezani mimi mfungwa wako. Hatari hatari, penzi lako baby ni la moto. Sijali ya nani, wewe ndio mama lao. I will give you all my keep it such a mimi.
I love you girl.
Darling, ask anything
you need.
I will give you all my keep it such a mimi.
I love you girl.
Tira da.
Wewe ni wangu, mimi ni wako wewe. Wewe ni wangu, mimi ni wako wewe. Tupendane milele.
Love you so 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 much more when you uko natural. Wako mini zuzu suwezi leto much no. Unani touch bro when you keep to search for. For baby sina pupa you know we gon' fuck slow. Kama si wewe ni pewe nini. Wapigi chini tule ya mini nilewe mimi. Kwako sina mkali mama. Na kuona mbali sana. Kwangu we ni zali maneno sijali. Kwako niko chali mnyama. Kwako sina mkali mama. Na kuona mbali sana. Kwangu we ni zali maneno sijali. Kwako niko chali mnyama.
Mimi ni wako wewe. Wewe ni wangu. Mimi ni wako wewe. Tupendane milele.
Kipenzi cha mimi.
I love you girl.
Dance anything
you need.
I will give you all my kipenzi cha mimi.
I love you girl.
Till I die.